ladies and gentlemen, Max Keller La Capella. Already know.
Man sense. Yeah, to me be the Max. Yeah, but it took me so yes. My chin tanga kila, now we back. No case, so fresh. Rappers when you chinga za mess. Sandrata minutes in the magini time for the cash. Antena, wakus mamisha rap tena. Kama so sisi mili ngoti chuma chantena. The best tena, tushe yanzisha castena. Wakepe bino toto wanam skiza six tena.
Waze waku switch na wa off. Na wa oge wana hof. Game za wadi ya picha ni katunuku vipof. Na waita wa moto tumerudi majokofu. Waigizaji we rap, nimerudi didikofu. Si mchana ona night wanna feel it alright. Ilipolitwa bedroom simkasikia
oh my.
Mwalimu nimerudi ili niamshe darasa. Na babu nimekuja mgumba embu wamshe matasa.
Waze kuna ni tena awa jama wala pangawa. Picha wala yata dawa. Let's go now and call that thing once again. Waze kuna ni tena awa jama wala pangawa. Picha wala yata dawa. Let's go now and call that thing once again.
Haina haya kupi hodi mesha gongwa kula kodi mefunguka kodi jongo melody blessings a god na ngoma haidodi network highway kwa flat modi kimi cha mshindo wa kufungasha magindo wa amshe wote wala jificha kwenye kibindo ni mengia tindo na tindua kote kila lindo na kwa himi dindo yata watoka mafindo findo na watapaga wa mexi tupo kwenye mawindo
naifanya rap kwa sweet yani sexy ujasiri ni kudinda bila keshi sio jay mentali jibu kuzari. Hizi salamu za Mexi. Mindo baba wa marapa wakifanya poa mzazi na furai. Naona mtoto kashiba kapata choo. Jifiche ni store, jokedi so babake. Tawa toa draw, you already know.
Sabu ya kipako forward. Hili game mbona line. Wakibutu tuna go loud. For the girls then, bad man, watch it out. Shot back.